Westside Music.
Mwabonanga ni mila kilevo ibukiti Halitundia lijeva kuna kamela Naziba kuulikia na yani emela Yo jela sikami bulaya Naziba kuulidevo kilaya Luna kifuami mfogu sinato wolo ni saemi Luna fajopu kifokasi Mwamu kashwela kuisa fafasi Bawa ni nani ni balansi Kakupulasha fela jelasi Nisaba kwa teni na muli mugu zofo Ni mwine fiumu Kunilika njisana wapulu muka Usive kulize nyakilika
Green Coacher, Black Coacher, Dolo Dolo, Captain V.